Yeah, yeah. Whoa, 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 whoa. La, 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 la. Nishasema kuku onga sichoki. Waletwe na polisi singoki. Baby una utamu wapi piziraha msweet ntazipata wapi popote utapokwenda sikosi sikuachi wapate nafasi benzini nishafunga fesi uko peke yako we kwangu utoki unanipatia nanichulia naniwezea oh my queen nanipikia nanifulia nikizidiwa Ubaridi baby likuwa barafu Nipo nawe sasa napata nafu Nitoke nini nisipate my waifu Tujichunge, tuchunge benzi letu
Dali, oh dali
Yomba sweetie
Dali, dali
My vanilla baby
Dali,
hey, hey, hey. Kote wenda pona taka kulinde kwa kingora Wepeke ndo nalipara Ukichoka za bongo ntakikisha na kuanga kwa dola Hata tukigombana Mara zote na kuaga mkinya Taki ukose amani Amani Penzi pingu mepana Menificha sitoke mazima Nikubishe minani Mwato wote apaduni ani Pika moyo kumshinde shetani Atwe wote maeshani Ukipanga wondoke basondoka na mimi Ubaridi baby likuwa barafu Nipo nawe sasa napata nafu Nitoke nini nisipate my waifu Tujichunge, tuchunge benzi letu
Dali